Zpusha.com. Young man Kantushi, the hero music goes pasavute. Yani rapper the hero, hapa si chonge twe hii. Yama oji sana, vama lafu ni iwe na ile. Beta afu ni story na iwe. Vili vonse ni chitila iwe. Ulipegero yefika kuka popoka. Maexe vama tasha kwe uchoka. Vakashe noti kusafia pati protia.
Trust me.